zambiantunes.com.
Mtendele wonse tiri na uo abale yanga limwe kuna libe anakeza tukuta akaunda kutiti uone akaunda pamo na gululo nseime mulungu wekundalise nimwe muna gwira nchito yoposa mu Yeso kupata ufusi dziko lino latu imwe la Zambia abale yakula koma chapetenga ndiyo mwe yacheba mwena zapaka tisapatulane wina ndi musache uwa Zambia wandeshe komwe pali mtendele abale yanga chiko ndi chimakalako
Mwetini na olelo, tiusa malile,
Anton Mabuya on the beatbox.
Exclusive from ZambianTunes.com.